Historia pidi, kazaliwa vijiji Vijidi mshensi, baba kamkana zamani Kanuni atekeshi, kashabaka mama mtoni Oni! Demonde ajafanywa kitu Minabisha nakata 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 Sikia, sikia Hili, hili Limeshinda tunzo, limepewa kwa mchongo Anapumulio kwa mgongo Kunya ishi Kepai Kuba babake Sikia sasa niwadisie Kilicho mkuta mondi kwa pididi Hawezi kusema Mchizi kari wafuta Kusema kauna nomu Oni Demonde ajafanywa kitu Minabisha nakata 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 Wizkari Kamongo mwanangu Chua sixi damu yangu Vikindu brandi Plaza manoma Nadangwa shifaina Bas, bas
Shady on the mix.
Hey, yo, Shady on the mix.